e wi solidarisé 223 fa ɗi tiɗallaji keɓene jogala ɗi masibaji kana wasude jukkede horeɓe mabɓe e hakkillo muɓen sariyaji ana kanita bede dow himɓe hollitaɓe wiyede gaɗi ɗi bonandaji. Amina Diko woni hoorejo solidarisé 223.
Ɓoyno komin neldi talkuru ndu jataka e suudu sariya, kamɓe kani ƴewtude wajibi sariya joƴƴine yalla ɓe yimɓe ana jukke. A wawa warde neɗɗo uddeɗa duuɓi nayyi caggal joppiteɗa, aɗa wawi yeggitinde golle mo ganduɗa o kamo mbarɗa o yimɓe mum jeggitata. Min mbiyan saraɓe ƴewta biro sukaɓe mum en e jaman momin goni o, sukaɓe ɓamidirta duuɓi 10 yaade duuɓi 20 wana joguɗe bawɗe hurtininde woni dewgal, sana tawi aɗa jogi andal dow dewgal.
Koro tum bagayogo animatire saradio kaindu ɗum woni hakkillo muɗon e wi makko ardiɓe dinaji e fina tawaji kañaddu darde muɓen ana mawni dow haɓugol torraji gatteɗe fewde e rewɓe. O ɓeydi wiide ɓiɓɓe rewɓe e worɓe ana kani lanidade farde mumen wattede e dewle.
Kanankoɓe fina tawa e kanankoɓe diina ana ga en kammari yimɓe gendi, ɓe yimɓe goni rewɓe mabɓe e kañe sukaɓe mabɓe, kañum en gondi e warede. Miɗen darda ɓe balla kamɓe mbajotoɓe kollita wiide neɗɗo fu mbarɗo ɓi adama hono mum, so mayi subaka ley yiite yaata dabari fu walana joomum. Miɗen kani ƴewtude birude sukaɓe ɓe farde mabɓe hurtininde, min kolla ɓe kowoni koro dewgal. Sa ɓami debbo a hana wande ɗum maccuɗo ma, wana ɗum woni dewgal. Yimɓe ɗiɗon kawruɓe kanɓe heddiɗinde kedde gurdam mum fu, ɗum woni koro
dewgal.
Andimɓe kabaru neɗɗago kolliti wiide teddigal hani wadde ley dewgal yalla ɗi masibaji ana cella e hakkillo mabɓe sini en tabeke dow fina tawaji e dinaji ɗi torraji ana mbawi haɓede ley dewle. Alfuseni Guindo andiɗo kabaru neɗɗago.
Mi holli tan wiide tan il faut ke gorko wo debbo fu mono fu teddina gurum tan mono fu anda dewgal ley dewgal gonɗa dewgal e kañe mi wala dewgal walda, saabu wala fu dewgal mo keɓata gorko fiina yenni na daasi debbo mum na debbo haali haala bonɗo e gorko mum, ko wana won neɗɗo mo wasi darde lunde e place mo hani darde. Bon mono fu darat place mum tan birfenɗo ɓiɗɗo ɗe gonna kengen ɗon final tawangal, ɗum woni ɗo tubal men. Se birfa e tubaji ɗe a baɗa e jaltata e torra ko won dow men ɗum.
Kollitindi wiide andiɓe kabaru neɗɗako fa yettade haɓantoɓe hakkeji rewɓe e fuɓe kolliti wiide sariyaji ɓamari dow kabaru hakkeji rewɓe ana kani tabede.